Words are legendary. Nations MC.
Kuna delay, hii ni time ya full speed, kabold kwa relay, busy.